Nani affect? Tuko place flani bila simu, sorry morsi. Nimejingiza kwa shida ya wadosi. Toto flani kando yangu na msosi.
Nani affect?
Drinks on me, hiyo ni nzaro ya before. Drinks on the house, yon deo vibe I'm on. Scent so strong, neza tell na cologne.
Nani affect?
Niko na imbogi tumejajaja. Lighter zimewaka jito nyanyanya. Daily, gava yetu inatukaranga. Pigeni duru, ulalalala. Nani affect?
Na jidai chali yangu kawi dai uneza shitie bile ile respect. Ndona come ku collect to agree ku agree. Hini mbaya no debate. Niki drop it down fanya boya na erect. Inaku affect, una lose sense. Unanambia unibebe kwa Benz. Inani affect, sijui ni kugish. Pull up your socks ukitaka kudiz.
I got the keys to the hits. And I got the whole club dancing to the beats. Hini head banga bunda bona kukwa sit.
Nani affect?
A night boy worldwide.
Oh, it's basement.
Nani affect?